shori, I'm sorry. Nitatokea tupige story. Jua wewe uko fahari, usisikilize za habari. Shori, I'm sorry. Nitatokea tupige story. Jua wewe uko fahari, usisikilize za habari.
Mida mida flani, nitaibuka mtani. Nimekumisi ujue sauti yako hani. Nijua unapenda nini, nambu unataka nini. Nafahamu haupendi simu za kuza mjani.
Nitakole every time, tutebole anywhere. Maneno yao yote, don't care. Unachotaka nitakea, very thing tutashare. Usijali baby, tutaongea, tutaongea. Univyochekaga, tabasamu dada. Yani soho, soho. Kinangaliaga, minajawa furaha. Nikikukosaga, nakosa raha. Shori, I'm sorry. Nitatokea tupige story. Wewe ufahari, usisikilize za habari. Surely I'm sorry. Nitatokea tupige story. Wewe ufahari, usisikilize za habari.
Lengo ni furaha, upendo kuja. Karibu sogea, unadeka nikikutekenya. Hisia zinasema, ukinitazama.
Kupeni vacation, unanipenda mi. Ulio napo tuo na smile. Kila tulipo ndo yetu sayari. Huma indi wages, huma indi salary.
Changa moto mapito, shidafikie maziko. Nasura ya kitoto, navopende mitoko. Figingo my home, Dar es Salaam nimezaliwa pia my home. Nitakwea Air Tanzania, nitakuja do.
Shori, I'm sorry. Nitatokea tupige story. You are where ufahari, usisikilize za habari. Shori, I'm sorry. Nitatokea tupige story. Jua wewe ufahari, usisikilize za habari.
Yeah, she got it.